Sanyesanyo abanga manunuli abasenga Yesu fetwa mala twafuna omusajja w'amaanyi. Unalina omukwane ngalona kalulu kosana amazina nga bijulira Mukama omwebaza bakoledde ku mutu mwebaze. Mulinde yabuuza nti ani ayimba yenze Charles omwana wamwe abayimbira ekyo kye nneeyama. Kuba endongo mbayimbira entyo ne ngattako okuba omwagalwa nga nti nayagalwa Kulisita akoze eby'omuwendo mbulamu bwange. Nze Yesu yanyambye mu okumanya nga nali wala nnyaba oluganda. Yesu yasanga munnaku nga nenyiwa ntyo nga siina mirembe gye nnina n'aleeta eddembe mbulamu bwange. Nange kamuweereze wabadde akaabanga weevu mu lukedde
kyangu eri Mukama
omuloopere ebizibu byo by'olina
musabe awulira
olina bingi nnyo mmanyi bingi by'oyita
Yesu tali mwata wangula
ajja kuwanguza akuswaliza abalabe bo
kumusaba
wabadde akaabanga weevu mu lukedde
kyangu eri Mukama
omuloopere ebizibu byo by'olina
musabe awulira
ono ne bw'oba n'ebizibu ebigumyukira ebiyinja
Yesu tali mwata wangula
ajja kuseguliza akuswaliza abalabe bo
kumusaba.
Wenzijukira Yesu nzija nzije nenzija yendongo muyimbire ne muwana amazina okumwebaza nzi. Yesu nga lwaki nze ntambula nnyimba abange nga tambula tendo mukwano gwa Mukama ogususe gyendi. Wenzijukira embeera mwe twayita muganda wange sirika nkubuulire nkulojere n'ennaku gye twawona. Manyi buli omu mu mweyo ab'oluganda ayagala okubeerako obulungi mu maka ewaffe kye tutalina. Twayesiga lubaale twamusinzanga ng'emmindi tulina mitwe mukaaga ne tuyita obwavu bwa bumwe. Ng'endwadde ez'enjawulo zesiba ewaffe nga twatuumwa n'addundiro ery'endwadde abantu nga boogera. Bwentyo neebaza Mukama kyusa oluyimba nti ayamba abanaku be yatuggya mu buwambe gye twasibwa. Yogendesa kulokole wabadde akaabanga weevu mu lukedde
kyangu eri Mukama
omuloopere ebizibu byo by'olina
musabe awulira
olina bingi nnyo mmanyi bingi by'oyita
Yesu tali mwata wangula
ajja kuwanguza akuswaliza abalabe bo
tukuwa kumusaba.
Wabadde akaabanga weevu mu lukedde
kyangu eri Mukama
omuloopere ebizibu byo by'olina
musabe awulira
ono ne bw'oba n'ebizibu ebigumyukira ebiyinja
Yesu tali mwata wangula
ajja kuseguliza akuswaliza abalabe bo
tukuwa kumusaba.
Katonda byakola atyo yeewuunyisa atalemererwa ye bw'omwesiga akola enteekateeka. Ate era bw'amala okukola enteekateeka olwo n'aleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abalabe n'akuba. Abafa balina ekivume ky'obwavu okuganta n'endwadde ezitawona nga twafuna omusawo omuvumbuzi. Nze ate oba nejjusa lubaale twamusinza ngalaba ne twerabira nakyo kitonde ekivunnama eri omulokozi. Bwe twasenga Yesu ye mwesigwa olwo nno ne tulokoka yatuwonya n'ateeka emmeeza mbalabe baffe. Bwe nkugamba tuseguliza mbalabe baffe n'atugaziza ensalo zaffe entalo zaffe yazirwanye Yesu n'atuwanguza era abadde wa kisa nnyo mbulamu bwaffe atulabisiza ebirungi bingi aleese essanyu mbulamu bwaffe. Abafa bali abakyawula obwavu emikwano gyasumba tuleetera naye ayi Mukama ng'olina obuyinza osaanidde. Wabadde akaabanga weevu mu lukedde
kyangu eri Mukama
omuloopere ebizibu byo by'olina
musabe awulira
olina bingi nnyo mmanyi bingi by'oyita
Yesu tali mwata wangula
ajja kuwanguza akuswaliza abalabe bo
tukuwa kumusaba.
Wabadde akaabanga weevu mu lukedde
kyangu eri Mukama
omuloopere ebizibu byo by'olina
musabe awulira
ono ne bw'oba n'ebizibu ebigumyukira ebiyinja
Yesu tali mwata wangula
ajja kuseguliza akuswaliza abalabe bo
tukuwa kumusaba.
Kizu tudde yesiga Kristo tabira mwa omuganda wange musembezo nolya kubirungi ebivudde jali Nabone chikachancha wonyumya bichebe jangu ili Yesu yatwagala batali nabazadde tufula bana Yazaza nabagumba ya wonye ndwadde linnya lya Yesu ndikankanali erigoba emizimu okukamala Wabula watuwonya wabadde akabanga wivu mu lukete
jangu eri mukama
omulopere ebizibu byo byolina
musabe awulira
simulina bingi nyuma nyimingi byoyita
Yesu tali mwata wangula
ajja kuwanguza akuswaliza abalabe be
tukomwa kumusaba
wabadde akabanga wivu mu lukete
jangu eri mukama
omulopere ebizibu byo byolina
musabe awulira
ono nebwoba n'ebizibu ebigumyukirye ebiyingi
Yesu tali mwata wangula
ajja kuseguliza akuswaliza abalabe be
tukomwa kumusaba